fika mali last malola ndigwe pansi girl uma ndigwilanga kale pa mavuto uma pilila zoti wanga ndiwe ndi madalila kokokoma udango choka ngati mpepo kondisinyandeka iwe kulibeko ndikadwala udali yanga hebo popanda iwe ninga kale bwanjine koma pano ndakusowa sowa sowa iwe ndi mafuna ntakuona ona ona ine Bajonga tamo yo salikana Kwanji siti maumana Misonga tamo yo salikana Kwanji siti maunana Dango nisi ya patua Nikafu nisi saiza lumbile pakua Koma udapanga mistaking Kunisi ya opandali sketi Chikondi chakocho ubele tenso Zuko mazakozo ubele tenso Girl, latopo kalandeka Ineyo, pano pa ando mandiseka Jima uko kumandita kulondola Mwisingi omwe wampako njinjimela Uchoka unachoka mwondi suza bwela Dika suma mpaka kwanu akayanka mulandu Ntima uko